temani ajagusenga no muwabaro abwira bigishwa umutima wanje uzo yagahinda no muwabaro afata Yesu bajya kumubamba bafita amahiri hamwe n'inkota bacumite icumu mu rubavu bamwambitse ikamba ry'amahwa mu mutwe
ati aba data usanga bishoboka iki gikombe kinde nge umutima wanje ni wakunze ari kumubiri ufite intege nke
fata Yesu bajya kumubamba bafita amahiri hamwe Mawa mutwe baramujyana baramubamba arapfa
Fire!
icyubahiro azukana gukomera, azukana ubwiza, amenagura imbaraga zose z'urupfu.